kometiwa hakunde hukumaji ngawipo do hakemaral fasaha risku ndonu andalfina tawawal e al adaji andiranga IGC tigama nder hitande ujune didi tigukinga hokki lesde gonde lesmaga de etukude kude maga bawde yewtuki e darwanki hakkeji maral fasaha ko bo lara hebuki hinastuki e naftoraki risku donangu hautade erentuki andal finatawal e boli fasaha de ndondonu e ga hetande ujune didi e jenai lesde godde nder kawte wipo e kabda wadduki jaraje kita tabitinoje dartinki rentorisku ndonu andal finatawal e bole fasahaji de ndondonu huuki nder IGC lesde godde nder kawte wipo kawti njogotiri e kawte daride darde ko e maje fu latide les ardungal wipo e mbawa huuki nder IGC lesde godde nder wipo bo kanje on gasnata nastuki IGC kala fuddan wakkati fu hukumaji e kubbirle marde haje nastuki IGC fu mindan dareji nastuki tawetede fu e hello internet go wipo nden di gokkirte kawtal wipo nder nyalde chapgo bako wakkati IGC fuddata nastube gasnabe e mbawa yalerki wakkati IGC non bo be mbaway huuki IGC hautade e wanginki numoji mabbe dono lebani didade ko tenirtede wipo nastube gasnabe nder IGC wodi lutanobe kawta bibbe lesdi e ummatoje mabbe e hani bibbe lesdi e ummatoje wuro mara bawde hauteki e wanginki numoji mabbe e nananeki nder darwanki IGC dum tokki do didadi United Nations Declaration on the Right of Indigenous e lesdi elesdi itande ujune didi e jeedidi nde latira gare boldal IGC memay hakke mabbe ngam walluki bibbe lesdi e kawtal mabbe nastuku gal IGC cede wallinde de nastube gasnabe lutanobe kawte bibbe lesdi ko kawte ummatoje waranabe hitande ujune didi e joyi kawte bibbe lesdi gasnabe tan cubata wakil en hokkete cede wallinde de wipo besdu famuki ngam besduki hebugo habaruji do wipo IGC raru https /www.wipo.nit/tk/en/igc/ ngam besduki hebuko habaru do nastuki bibbe lesdi der naral wipo gal IGC raru https://www.wipo.nit/tk/en/engagement.html gam hebugo habaruji e dabareji hakke maral fasaha e andal finatawal e bolwa dondone de finatawa hautade e riskundonu e kesa do IGC nastunatal patakeji amin hedi https://www.wipo.nit/newsletters/en/tk update